Why you beg, Ale? Uhamba ngendiza mshini, uthathe inhliziyo yami. Why you beg, Ale? Ushayele indiza yini, uthathe inhliziyo yami.